exclusive from bestmusiczone.com.
Hey yo, you wanna be a superstar? Dial 314-14 right now.
Khalifa, Uzova chai fela, ngati Chris Brown. Upizi karibi, ushake it down. Upizi kama mpela, maga puya lantern. Tangane senti, njanjai. Uzova chai fela, ngati Chris Brown. Upizi karibi, ushake it down. Upizi kama mpela, maga puya lantern. Tangane senti, njanjai. I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, Apple Drake, Izinja, Abo Maporisa. I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, Apple Drake, Izinja. Baby, solo number with Khalifa. Uzova chai fela, ngati Chris Brown. Upizi karibi, ushake it down. Upizi kama mpela, maga puya lantern. Tangane senti, njanjai. Uzova chai fela, ngati Chris Brown. Upizi karibi, ushake it down. Upizi kama mpela, maga puya lantern. Tangane senti, njanjai.
Chani, chani, ushi. Wapinzani, chani, ushi. Walistani, aleke.
Tena mbona, watakoma, mwaga umu, wataisoma, washangusha, ganja choma, napakusha, chapa ngoma.
Ulo sanka tumele tumele, stampa kana kera, na jina na na hela, napenda na madem na masela. Ulo sanka tumele tumele, stampa kana kera.
I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, Apple Drake, Izinja, Abo Maporisa. I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, Apple Drake, Izinja. Baby, solo number with Khalifa. Uzova chai fela, ngati Chris Brown. Upizi karibi, ushake it down. Upizi kama mpela, maga puya lantern. Tangane senti, njanjai. Uzova chai fela, ngati Chris Brown. Upizi karibi, ushake it down. Upizi kama mpela, maga puya lantern. Tangane senti, njanjai. I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, Apple Drake, Izinja, Abo Maporisa. I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, Apple Drake, Izinja. Baby, solo number with Khalifa. Uzova chai fela, ngati Chris Brown. Upizi karibi, ushake it down. Upizi kama mpela, maga puya lantern. Tangane senti, njanjai. Uzova chai fela, ngati Chris Brown. Upizi karibi, ushake it down. Upizi kama mpela, maga puya lantern. Tangane senti, njanjai.